season and eat.
The Call Me Weekly.
Chiriva chita chikunchaya, kumasoga gugumyura. Pozinga mpunze, niwe mama, niwe chana, nakula walumu kati baby wachuka. Wachuka, japumu kwa nubambi togunyoma. Togunyoma, chiriva chita chikunchaya, kumasoga gugumyura. Mpozinga mpunze, niwe mama, niwe chana, na kula balumu kati baby wachuka.
Girl, you're particular, give me your love formula. Uponyezo gulamu wa singular. Girl, you're the one, let me speak vernacular. You're my dealer, sweet like Sheba. Girl, you're ruder, call me your soldier. Olina sitamina, overseeinga. Olinga kalina, nkoka kasanja kukuwasa. Yesio kiti haitelinga nina rozi mukakondo. Onyumirwa nye vidongo let me take you to kilabu tukone. Just accept nkulage lava bala lava duke. Nala nze siri na malala. I'm just a young boy just from Barara.
Chiriva chita chikunchaya, kumaso gagugumyura. Pozinga mpunze, niwe mama, niwe chana, na kula walumu kati baby wachuka. Wachuka, japumu kwa nubambi togunyoma. Togunyoma, chiriva chita chikunchaya, kumaso gagugumyura. Mpozinga mpunze, niwe mama, niwe chana, na kula walumu kati baby wachuka.
Jaladon Tigu, I wanna let you know. Kuba wansubizo mukwa nungji mchidala. Tenu subizo rivela nangi miaka jona. Jaladon Tigu,
the Call Me Weekly.
I wanna make you know.